like my cut.
Hey, you know what it is. What it, you know what time it is.
You killing them, killing them.
Who would you?
Who would you?
Who would you?
Kuba Babake.
Who would you? Who would you?
Who would you? Kuba Babake.
Who would you? Who would you?
Who would you? Kuba Babake.
Excuse me, Jomina Giona Gia Sky. Juya Jasho, Juya Juju Missikai. Nikisha Kula, Nashushi, Yakanivai. Najiamina Kuna. Nasikia mzee na tatizo na mwamba. Na mwamba mwenyewe na tatizo na namba. Napozidisha sababu mnajisikia kujamba. Mimi ule mjanja na heshima wa shamba. Kuongeza mashabiki ndo kutanua shamba. Kitani mipira shingoni makamba. Msizungumzie moja, rukeni hiyo namba. Watoto chips kuku mini sumu ya mamba. Hey, let me put in kikomunisti. Punguza wanafiki na ma-opportunistic. She, wanajifuta kwa listi. There is a natural mystic. Throw in the air.
Umutu, umutu, umutu.
Kuba Babake.
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 Tunaharibu lakini hatuharibi kiwi. Jina lenyewe we usia nini kiwi. Hili neno la Mungu alina kiziwi. Kama ukorofi ni kweli sisingiziwi. Kuzitafuta kwa jasho pia ni ngumu. Kuzitumia vizuri nazo ni ngumu. Tuma na ya kutolea hiyo ni ngumu. Kuwa tajiri ni ngumu kwani machawa kibao. Bado kuna kausha damu bizinga kibao. Ukitaka kuenjoy mange yupo kwa mtandao. Watu wa mitambao aka miraba. Chalia na chuge mbae na ishida. Airtime haitoshi hakuna muda kung'aa. Ni waongeze watoto viboko maana wameshindwa kukua. Umutu ah Kuba Babake.
Umutu umutu ah umutu
Kuba Babake.
Umutu umutu ah umutu
Kuba Babake.
Umutu umutu ah umutu
Kuba Babake.
Umutu umutu ah
Kuba Babake.
Itifaki mezingatiwa ni ite kinana. Michongwe na kumbatiwa aka kinyanga. Daraja mbili ololo mpaka kichenge mwanama. Kula piano, kula michano, kuna panganga. Kipazani ni kukaza kama napiga mikasi. Sisomeki naenda mbele kama napiga rivasi. Mchezoni tukifika mnachapori danda. Angoma zetu mbele wazazi hazina mokakas. Bang bang, bang bang, everybody woo. Wamesalim amri, wote mikolo juu. Gang gang, kang kang, I came with a tang tang.
I know. Weusi hao
corporate MCs.
Weusi hao
game ukitaka kulala.
Weusi hao
haya leteni so hela.
Weusi hao
umutu umutu umutu
Kuba Babake.
Umutu umutu umutu
Kuba Babake.
Umutu umutu umutu
Kuba Babake.